ikmziki.com.
Wekipele utaila, wekipele utaila.
Mama, kwa huruma, mbona unanitesa sana? Mama, aronauma, mama, mama, mama.
Nilikupota kato ili mnadi usinikimbie, na nikafanya mazuli ili mnadi ubaki na mie. Nilikupota kato ili mladi usinikimbie, na nikafanya mazoi ili mladi ubaki na mie.
Bibi wangu ngoja nikwambie, mumipa mapenzi ishia usikie. Yanauma mwenzangu acha nikwambie, yanaumiza kishenzi unyonge utawale. Bibi wangu ngoja nikwambie, mumipa mapenzi ishia usikie. Yano mamweza angu, acha kwambie, yanakaresha nafsi, unyonge utawale. Mama, 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 mama.
Nimemisi penzi lako, hapalali kumwenzako, nipata shika juu yako, hurumie mwenzako. Nimemisi penzi lako, hapalali kumwenzako, nipata shika juu yako, nihurumie mwenzako.
Sisi umilima, kibinadamu tutakutana. Unachanua jembe, kwesi mkulima zaifu sana. Sisi umilima, kibinadamu tutakutana. Unachanua jembe, kwesi mkulima zaifu sana.
Rois mama, kwa huruma, mbona unanitesa sana? Mama, aronauma, mama, mama, mama,
mama.
Kidole boss dona,
big boss of city, boss D. Derky, I shared it with.